Gochi Malkasori, Godina Ilu Ababori, Ana Matu Kesati, Tilbata Darve, Kabajamuisa, Wajiri Adafi, Turizimi, Nanicha, Bexisir. Itigafataman Wajiricha, Obo Wandimu Dabala, Irechi Malkasori, Bakahir Matoni, Nanole Ola, Gambella Fi, Kibalitati, Argamaniti, Kabajamuisa, Sagale Americati, Himaniru. Hirmatoni, Gambella Fi, Kibalita, Sernita Kanarati, Argamanimo, Ayana Kana, Walini, Kabaju. Walit Ufenya Umata Chim Sudan De Nyaj Nani Dubataniru. Nakur Malkatu Gabasa Kanakindese Ityani Diata.
Rich Malkasur, Godina Ilwa Babur, Anamatu, Bakka Kodu Hirijat Amewa Mutti, Dilbata Inga Daja Tunis, Akalakov Setupat, Sadasa Kut Asakal, Barakumalamaf Kud Afru Kabajamuisa, Itigaftama Wajra Daf Turizimi Godina Ilwa Babur, Obon the Mudavala Dubatanijuru, Hala Kabaja Ayani Chalal Chises, Akasjur Obon the Moon.
Gota dira dafi umani oromo bolinet seke se juru litbe wakasa kanetigere ke patuture bakki markazor kuni magala ke sabane hanga bakka horage nyuti keron ichisa nanno saega mare ho jecha dubertunimo durabani kara adeten kanjeri garasanati imala turenje chura namoni ku gudanende sirba adana no kana sirba walim bohara gamada ichisa re chura garasanati kandemame baye kanamati tolu de chura
Obondumun, Rachel Casor Lances, Yero Ibsen.
Rachel Casori, Akuma Sina Romogini, or Tri Hidatejuru, Romongorina Luba or Kinjiratusi, Sinamata Sakabak, the Nagatim Bulatre, Alishono, Ukana Bambor, and Iluba or Imbusaturan, Umani, Gurina Kanakesiratu, Oromo Iluba Kesati, or Tiae, Malkazoriti, Kumakanakani Kabajaturi, Barifamoni Tokotoko, Nimulisu, Ata Umale, Sernota, Gita Vitarban Kesati, Adan Romo, Sinan Romo Walamature. Kani Rachel Malkasori Sakatuma Wala Meture, Kakana Balati Mulatimale, Nano Tinamni Akaganda Chakola Sati, Baika Bajatur Male, Akasbay Mulate, Aka Godinat, Darbe Mokananuti, Kabaja Chanture, Amamo, Aka Rachel Malkasoriti, Aka Lita Romati, Rachabala Gudaja Mekan Lalamu, Ora Sadeti Minetane, Sakana Chura, Kanati, Uji Gudani, Azarati, Antonajita Wajiranjuru, Aka Gudinatile, Mr. Turizimira, Commission Turizimo Romera, Biro at Turizimo Romera, Kasmas University.
Kabaja Ayan Recha Malkasur Kambarakanas, one at the good Ajatan, Obondimuna Kasturubatu.
Barakana Mokana Desaku Jirate, Nanole, Old Lakin Jirano, Nano Gambellara, Nano Umatutakiba Rita Peramo, Godini Shaka, La Godin Lubabur Gante, Sabonio Lakin Jiran, Dufanino Jinin, Ayan Recha, Kanakawajun Sani, Paye Kanadaguru Rechura. Barakan and Lee, before the team, Magala Gambilla, Hora Baru Retti, Lagabar Retti, Ayani, Recha, Cabajamel Retura, Un Umatoromoti, Charagudara, Nanuleo, Ginini, Ultrivinik and Lee Kachimov, Shoraguda, Tabata, Jirilla. Wamba Yamaja Bukesa, Nanuleo, Lagin Yarakanufani, Zila da Hudanidufani, Akada Jirati, Meshale, Ada Mesha Musica, Adan Lekabatanidufani, Ultrivinia, Savasella Moda, Gidujuru, Wanduta Kazirati, Vintia Canarati, Umata Walte Yerodi Esitu, Charano. Mandisuni, Garaful Ratu and Injiratu Rakabu, Bayabal La Chadema, Jalali Sabah Salamig Dujuru, Ewriti Feni, Sabah Salamig Dujuru, Bayada Baladema, Amad Fakena Tokoyunzikase, Umati, Udinisha Kesiratu, Luba Origin, Walkesadema, Gabato Kodavata, Umani Gambilla Rekumakan, Umani Romo, Gambilla Kesiru, Balla Rachula, Kanafi. Umani Gambella Kesiratu, Umani Oromo, Gunesha Kesiratu, Akani Ofitaman Umasa Dabalu, Nagana Kanjiratu, Jalalan, Akani, Wurtuvena, Gari Danjiratu, Shoraguda Tabata Jereyada, Akumakana Misoman and Levi Tremula, Sharaguda Tabadinla.
Nanule Ola Rabakabun Kanagaman, Gambella Ra, Husaninam Nirubatan, Magasani Sutin, Hala Kabajayan, Rachel Kasorifi, Hermana, Rachel Kasor Retasan Larchise, Wanjer Uncle.
Kucam balado, balila gitu kesilsem wadinya cuci meterulinya bisungi je zakawi metau ke demo orangiano.
Makangko kucam jatama, hari ini kuammo orangnya jatul anis nawamu. Afira wari kudine ilu abawur nuftasanin, reja melkasolera kote curaf, gara magala metul agni halang kabajan nijerra. Jalkawa gafasam bata mari panali an ayana sana kabajni. Gafa dilbatamu Rachel Malkasorin waliti kabamni umbatoromo godine lo abawur juru wajjin kabajan nijerra. Anu warra Gambella ra lagi kofamiti namunni godina shakka kani nannu yokan hundaye nannu kibbalit arra ufanille kasuma jiru ayyaanni akkasii walitti dhufeenya uummata jabeessuu keessatti gahee guddaa qaba. Nuyi warra Gaambeellaa fi uummata Oromoo godina Iluu Abbaa Boor jiraatu jidduu hariiroo cimaatu ture. Ayyaana akkasii waliin kabajachuun keenya ammoo caalaattuu hariiroo keenya jabeessa. Sodaa fi yaaddoo nu gidduu jiru balleessaa walitti dhufeenya keenya daranuu cimsuudhaan gara fuulduraattis akka wal dandeenye nagaadhaan jiraannu nu gargaara jechuun kan ibsan. Dabalataanis naannoo kibba lixaa godina Shakkaarraa namni sirna kanarratti hirmaatan bilbilaan akkas jedhanii jiru.
Maqaa koo Tashaalee Maammoon jedhama. Ayyaana Irreecha Malka Soor nu waamanii deemneerra. Yaa'u Oromoo Durbaa Boorii fi Shakkaan biyyi warri nagaa wallummaa gaariitti jirra. Ayyaanni sun immoo yaa'u ayyaana keenya ayyaana Oromoo duwwaa miti. Nuyi yeroo baay'ee ollaa tokko walumatti jirra rakkoon keessaan jiru. Irreechi immoo irreecha nagaa irreecha namni waldide kan araaramu mul'atu ta'ee fi nuyi akkuma ayyaana keenya deemnee hoo'isnee wajjin intinaa jennee dhufne ayyaana gaariidha. Warra naannoo Shakkaa akkallee achitti ga'uu keenya baay'ee nu gammachiisa. Immoo isa caalaa immoo akka gara booddees ammas taanaan. Iddoo tokkotti nama nuu intinaa godha jennee jaanne garuu xuruudha jenna.